Wetuka tuwa yongo deyo wakati nga abana balimu umula abazadde basabiddwa okubeera abasaale mu kulabirira abaana bano babayigiriza emirimu gya waka gamba ng'okulima okufumba nga kw'otadde n'okubeewaza okutaayaaya amatumbi budde kubanga bayinza okufunirayo ebizibu. Obubaka buno buweereddwa omusumba w'obusumba bwa All Saints Church Maleko wali mu disitulikiti y'e Ssembabule Reverend Samuel Ssemujju bw'abadde ng'ayogerako n'omusasi waffe. Ategeezezza nti kino kye kiseera abazadde nabo okwetikka obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde obw'okulabirira abaana baabwe naddala mu budde buno obw'oluwummula.
Kiri kiseera kino ky'abaana bamaze okuva ku ssomero okudda ewaka, njagala okusala omukisa guno okukubiriza abazadde baffe bonna mu Uganda yonna okukuuma obulungi abaana baleme okutaayaaya tawuni mu bubugabuga mu bibanda bya firimu, era baleme okutaayaaya n'ebigurupugurupu ebiyinza okubaleetera okwonooneka, kubanga nkakasa nga abasomesa ekiseera ekyattaamu eno kitumazeeko bakoze omulimu omulungi. Kale nno wano wenjagala okusabira abazadde mu wiiki zino essatu obuvunaanyizibwa bwaffe ate tuleme kubusuula, abaana baffe tubakuume bulungi, tubayigirize n'emirimu egy'ewaka. Bwe babeera ku ssomero eyo bayinza obutafuna budde yiga kuwaata. Tulabye ensi eno erimu ababi bangi, bwe tuwulira by'okutta abaana battibwa, njagala okubasaba mubateekeko n'obukuumi era.
Era ono w'asinzidde n'awabula abaana naddala mu budde buno nga bali waka bayambeko bazadde baabwe mu kukola emirimu gy'awaka kibasobozese nabo okufuna obudde obuwummulamu. Ku nsonga y'amasomero agasomesa abaana mu budde buno obw'oluwummula ategeezezza nti kikyamu nnyo kubanga kano ke kandibadde akaseera ak'okuleka abaana nabo bawummuze ku bwongo.
Naye era njagala n'okukubiriza abaana abato abawummudde abavubuse, muyambe bazadde bammwe ku mirimu gy'eka, mubawulirize era mubawulire, muleme kugamba nti bano ba muzeeyi, bano ba taata bakaddiye. Ddala abaana ababeera ne bajjajja, ekyo kino njagala okisimbako nyesira. Oluusi banyooma bajjajja abo nga bawuza bakaddiye. Nate ku kigambo eky'amasomero agasomesa mu buwummula, ekyamazima abazungu balina olugero nti waka without less next Jonathan. Abaana baffe nga batuwadde wiiki ebbiri, wiiki essatu, tubaleke abaana baffe bawummulemu, tuleme ate okubazza mu bitabo kisito bunkenke obwo nti bali mu kusoma. Ndowooza nga gavumenti yaffe bwebanga yateekateeka nti olusoma lwa ttaamu lutandika bwe luti ne luggwako bwe luti, tukkirize tugondere ekigambo ekyo abaana baffe bawummuleko.